Yawa, nyako subke mondo wa miel kodi. This time adwani mondi nyon tienda. Wadiko ni pinya kelo, my watchman. Open the pool, oshet yo kendo move. Kak open the pool, oshet yo kendo move. Open the pool, oshet yo kendo move. Kak open the pool, oshet yo kendo move. Open the pool, oshet yo kendo move. Kak open the pool, oshet yo kendo move. Open the pool, oshet yo kendo move. Kak open the pool, oshet yo kendo move. Kak open ne in, dinyalo timango. Kongisi mondo miel, bendi nyalo miel kode. Toketo wiya, kako winyo nungone. Imanyocho miya, podago yondu. Kare ne kako winyo ne yawa ne kako yengo kare ne kako timo ne yawa gimanya kotimo open the pool oshe token don't move kako bend the pool oshe token don't move open the pool oshe token don't move kako bend the pool oshe token don't move open the pool oshe token don't move kako bend the pool oshe token don't move open the pool oshe token don't move kako bend the pool oshe token don't move Kanyo, kanyo, mane kako move. Onyo no mos mos, samuru wako get the boot. O act, ko wotho, ko tune, to be shake. And be shape, mawangi nyalo break. To pugno kamota, nyaki yom kapoyo. Olerga kapamba, nyaki kwar kanyanya. Ohera kapesa, nocha dige ka gold. Nango, nocha dige ka gold. O bend, to pull, o shake to kendo move. Kako bend, to pull, o shake to kendo move. O bend, to pull, o shake to kendo move. Kako bend, to pull, o shake to kendo move. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. Open over kendo bend, under open over kendo bend, under hapo hapo kanyo kanyo chini chini juu juu hapo hapo kanyo kanyo chini chini juu juu chini kwa chini juu kwa juu. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. Open the pool, we shake the kendo move. Kak open the pool, we shake the kendo move. I say ye, nyako kora say ye, sama kori winyo nungoni. Hey, kare mane kakitere, eka kitule. I say yeah.